Merry Christmas. Eri ffe omulokozi atuzaaliddwa, mwagaliza ssekukkulu ennungi.
Olwatukao mukyala atamanyi musajja Mariamu, yabera olubuto olw'omwoyo omutukuvu, watyo nazala omwana erinnya lye Yesu. Immanueli, Katonda ali naffe. Jive jasanyu, jive jasanyu, jive rejamirembe.